This is an MUT Radio podcast.
With me in studio, I have Uputu Stembiso. Uputing alena ngijwayele ukumbona kumabona kude. Ngijwayele ukumbona kumabona kude lapha nalapha. Sanibona. Ngiyaphila njani?
Sikhona.
Mhlambe ke olaleleke mhlambe ningazazisa ukuthi ningobani nisiphatheleni futhi namhlanje.
Igama lami uNhlakanipho ngwakamaphumulo ngidabuka le ntabeni zasendwedwe. Njengoba usushile onkosazane ukuthi ungibone lapha nalapho abaningi bayangazi emidlalweni eminingi.
Hawu impela.
Uzalo kwakuqinisela
mbe
udetective Mhlongo hostela udetective Biyela nemidlalo eminingi kaumzansi magic bazi ngedeme elikhulu ke lithi that's what I'm talking about.
Yes. Ngazi yona impela. With this service.
Sesawubona kanjani?
Ngiyaphila kanjani? Kanjani?
Kwazi kwamnandi ubasekhaya. Hey, la ma office asikena kuona ngoba sizothatha amaqala sama students back in a day.
Oh, isabizwa nge technical.
Isayimanga so technical. Student number sami 9059531.
Ay, boyimva kwemiyaye mngakusayikhumbula.
Sekhaya.
Sekhaya impela.
It's an honor to come back at home because la esikoleni imina owavula indaba ama cultural activities.
Yes.
Safaka ne drum back in a day. So it's nice and it's wonderful and it's heartwarming to be here and I'm still exactly doing what I did here at school.
Yeah.
Even though I majored in marketing. So igama lami uSthembiso ngwakaZungu. Ongamfuni iteki lonke nekolo ungamtholi ngoba abantu bazoxivuma.
Ah.
Izinto zami izinto zami ezingasithinta zivele zidume njengemoto. Ngiyathanda ihamba, ngiyathanda the direction. I'm very musical. Currently I'm a marketing currently I'm a business manager at Malusimbukazi, but wamanye sokhuluma ngeacting. I've done imbeyo lapha yangi.
Yebo impela.
Detective Dlungwana. I've done the wife uyena lo baba lo obiza abantu abafana bakazungu lodola bangcolile. Recently I've done Kings of Joburg I promo yakhona season 2. I've done izinto eziningi nje on television. Ngiyabonakala lapha ngibaleka nongwadi sifuna ukudla hostel.
Yeah.
Ngibaleka nomkhaba wami ngiphume hostel ngiyabantu. So we do this because we love it.
Ngithi
mina don't get into this business if you want fame. Do this because you love it and isenge imagine zakho ngeke uze Europe. But namhlanje ke sizokhuluma ngomdlalo omkhulu eSouth Africa.
Yeah.
Obizwa nge 1976 the musical where we tell the story in a modern way. But mhlambe sisazongena kuloko.
Ehe hayi songena impela. Songena impela nge 9th year.
Yes, siyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu
ukushosta.
Yebo.
Yes.
Asikhulume ngayo ke i-1976 cause phela usungena emlomeni Nkosi yami. Sale nje sesingena phakathi kuyo 1976 the musical. Tell us ukuthi yini i-1976 the musical.
It's a story by that was developed by director Mr. Choripo.
Yes.
It's a Mthatha ke goli ngoba wafika ezofunda KwaZulu-Natal, but he became the son of the soil and ukhuluma izulu sekwazi nokuthamba osilobolela. Yeah, but engakusho ukuthi it's sibonile ukuthi South Africa we've got beautiful stories to tell esingasithela ngendlela artistic ngendlela isimangaliso. So in this instance it's a story about two lovers, uNkululeko noHappiness. Happiness is very involved and she's aware what is happening around the world in terms of politics. She's aware that the politics really affects the day-to-day running yempilo yakhe and yonke into that surrounds her. So she, although she's young but she's active, she understands that the voice ephethwe ivoti yakhe can change the situation akuyona ngaleso sikhathi. Ngala uNkululeko is uhlanyiswa hip-hop. Apparently he's very angry because ubaba wakhe died kwi MK.
Oh.
And akaza thole lutho empilweni. And his father was in a rank ukuba yikomisa. Bekuthiwa uyikomisa kwi MK usukusuka level eserious yokuthi ufana ne cadre yakhona. You understand when o recruiter abafana from ngala South Africa ubachushise ko kolo kuzana koko ngwavuma basibangena ama borders bese behamba o train ukuze bakwazi kulola lizo lethu because ngiyasiza sibali straight straight njalo.
Yes,
but when we tell our stories we need to be very careful ukuthi we are telling our stories using love.
Yes.
Because we cannot be spreading hatred all the way. As much as we tell our stories, we should be mindful of what there are people that are easy influenced by this Zenzai. So Uteriport decided to Uti, I use the love story to tell the 1976, the 2016 story.
Yes.
So these people are in love. Omunye upula adonsayele, omunye apule adonsayele because lomunye is angry. Ubona ukuthi amaphoyisa atyebile kakana ngqondo kakazaza funana empilweni. And parliament lethu just became ilokhuzane i-circus yadonswana kiwale. Lomunye uthi lokho kodwa singakushintsha lowesifazane, uthi lokho singakushintsha using our voice, which is i-vote lethu. So history is sambasambe sizithathe sisibeke 1976 ku moment emuncu la amabhona dula abantwana besikole of which we lost Hector Peterson was very young. Then we tell such stories siphinde sibuye simbone la ingqondo simbuyela lapho ke ngidlala khona ngikwi spiritual realm kusho ukuthi ngamanye amadlozi.
Yeah.
Bese simthatha siyomgeza sisusa inkungu neanga anayo ukuthi athi see the light ukuthi impilo inam aspects amaningi abalekile akona nje into eyodwa. The politics has affect the respect, the culture and everything.
Yeah.
It's intertwined together, then it makes impilo yakho.
Mm.
So siyamthatha sabe somgeza ingqondo mesi yaswabuluka uthi mengabe esengena kwi manhood, then it begins to see the world in a different way. There is a hula palu of tradition la sesimbonga khona esebuye ezothatha his rightful place as a man ezomela nesibongo sakubo, because a child is a child ukuthi a represent i family name yakubo.
Yeah.
Is a child ukuthi amele i clan abe example, because ngeke ngithi mina uma umntwana ongakazi ubuza umuntu omthatha wengane yami walaphi, shotha akahloniphi enough.
True.
Cause that is why futhi ngiyithi ekhaya uma ngabe ufika nomngane wakho nginabo namabangane engafika laba ekhaya uma noma ubaba noma ugogo meke wambuka nje wathi uyisikhatsini nomngane wakho usuya sikhonta wrong
ngomngane
wakho uwavuma kusho ukuthi yakuyehlela le. So it's a beautiful story. I would love people to see they'll be dancing, acting their legend, their legends asebenza now lapha who've been around before us. Nabangangatha sebesebenzile benza into enkulu ku TV nabancane that would like to groom into making sure ukuthi they reach their full potential, because I believe ukuthi as much as I've done all the work that I've done, traveled the world and done ama productions amaningi even on theater just like this one, but kunomuntu omncane kunami who is more talented kunami.
Yes,
it's just ngaba nenhlanhla mina yokufika kuqala. So we need to nurture those people to make sure that we nurture them to greatness.
Definitely powerful. That was very powerful. Baba Maphumulo. Ngiyazi ukuthi nawe you also part of the 1976 the musical. So mhlambe ke umuntu ozofika ezoyibukela ishow, mhlambe what they can expect from i role ozobuyidlala ke kulomdlalo.
Ay abantu abeze bezobuka ebezo ngibona ngigijima bukhoma e-stage.
Impela.
Ngidlala bukhoma e-stage, ngidlala lapha i-character phambili, ngumkhulu wakhe umfana lo, uNkululeko.
Oh, ehe.
Umluleko kuzama ukumbonisa ngempilo. Yazi ke intsha amakhanda athe aqina kancane.
Impela.
Yes, so abafika abantu yagijinywa bakhona ogabusile lapha nabamazukuzalo.
Ehe.
Abafuna ukumbona naye gijima bukhoma abeze. Bakhona umthandeni Mbambo abo detective ku Durban Jail bazobe bekhona abese bazobona bedlala e theater. Lokho kukhuthaza nentsha ukubaluleka kwe theater ukuthi i theater umuntu ekthe theater abantu bayabacwa ukuthi hayi awukafiki. Buka ke abantu abakwi TV babuya bazosebenza e theater.
Siyase
umsebenzi acting yafana nje theater yona mgogodla wangampela ngampela we acting. Umuntu ongakaza gijima etheatre mase silapha naphambi kwamakhamera sheshe simbona
akavuthiwe
ukuthi phela lapha kumakhamera kunokhathi yabona umiwe ulungiswe laphana ka-theatre sike isikhathi sokuma laphana-ke iqalile ukuthi kwenzekalani uyalokho wenzakalani obona khona. So ke abeza abantu bazothokoza kakhulu.
manje ke it brings me to my next question ukuthi mhlambe ibuphi mhlambe ubunzima enike enhlangabezane nabo as ama actors mhlambe ke umuntu ulalele mhlambe uyafisa unesifiso sokuthi naye angene kwi acting mhlambe iyiphi ama difficulties mhlambe angahlangabezana nawo
bukhona umnzima ngifuna uqamba manga one nje you need to be very disciplined
yes
umuthole lento ethi i global contract ukusayina unyaka wonke ukuthi uzosebenza nomdlalo othile ngizonika example ngoba silethe kwino khona uzalo kuthiwa kusuka ngalonyaka kuya isikhathi esingaka for 12 months sinawe sizokukhokhela mhlambe u 50,000 ngenyanga kunzima because lo 50,000 u 25% wakhona uyahamba uye ku tax
yo
bese u 15 noma u 10% kwabanye u 20% uyahamba uye kumuntu okuthiwa iagent okuye nokufunela umsebenzi nokurepresentayo you end up earning mhlawumbe 60% of your money
wow
okokuqala lokho okwesibili ukuthi kumele imali uyisebenzise as if ngekuyithole contract yonyaka olandelayo khona uzokwazi ukuyisustaina because uma usufelwe imoto noma imoto inenkinga umayogibela etekisini abantu basinika inkinga uyena uyena ngathi asibone abantu asiphile futhi asibi ney'nkinga i-TV isifakele ingcindezi enkulu emehlweni abantu kube ngathi siphila emkhathini asinazo iy'nkinga futhi asinayo imindeni kuye kusho iy'ngane zami zithi mese bengikhomba zingikhomba ku-TV zithi ubaba wami thiwa unamanga why would unaye ngobaba wakhe asizakhipha isithombe umuntu esikhona mtshinga sinango yabo so i-TV engqondweni yethu ithi ngathi uphila impilo elapha phezulu kanti umuntu uyabuza ubuhlungu uyaba nama-shortcomings ngesinye isikhathi uyaphela umsebenzi uhlala ungasebenzi i-contract iphelile noma mhlawumbe umdlalo usunje wade kuphela imbewu nje manje
yes
so if umuntu osebenzisa imali ngokucabanga ukuthi na-next year uzobe usasebenza oba nenkinga kakhulukazi umuntu wesilisa futhi engathi ngathola umuntu wesifazane ogrounded nozokwazi ukuthi alide kahle ekhaya akulekelele kulideni ekhaya ngabe umuntu ofuna i-flashy life ofuna ukubuka naye ibona seyi-celebrate ngoba mhlawumbe ecabanga ukuthi nawe ukuleyo mentality ukuthi u-celebrate it doesn't happen like that finds a show ukuthi izinto zasekhaya uyakulekelela uyakuplanisa nawe i-plan yakho ne-vision onayo ngekhaya lakho uyakwazi ukuthi akubonise because it's a dog eat dog all day
yes
ngasinye isikhathi uyafika emsebenzini uphathwe ikhanda amalanje ungabazi kanti ekhaya ufika right yabo asazi ukuthi kwenziwa yini but into ebalulekile nokuthemba kuNkulunkulu ukuthi whatever that you do and I'm sure ukuthi uNkulunkulu uya invite no I'm a Christian I must say but ngiyabelivela futhi ukuthi abantu abadala basekhaya baba yingilosi zethu angikwazi ukucindezela umuntu ngithi akaphilivele kwinto ethile uma ungabuya indoda nje uzikwazi ukuba nedirection you should believe in something because true. If you don't believe in something any road will take you there so iba nento ozoyisaba uma umuntu noma uyindoda kakhulukazi noma uyi-actor because awusa represent wena kuphela urepresenta nabantwana nomndeni wakini nayo wonke umuntu so uNkulunkulu mekwakuthathwa kubeka esikrinini kufanele wazi ufuna ingcindezi ongakwazi ukubona
very powerful I'm truly inspired ukugcina ke ngizokucela kunina mhlambe nje like a few lines from the play mhlambe yabo just to give our listeners a glimpse on what to expect on the show cause sobe sikhona sizobe sikhona so mhlambe like isinyane mhlambe oyikhumbulayo like a few lines
aqala undoni
bamaphumulo
aqala undoni yena omdala
eywe mathatha hey sesimethithethe ke masuqala ke
oh yes
sathola ngalelo thuba lapha na ngi i character yami lapha na ke ngidlala umxhosa lapha ndiyathetha
uyathetha
ndiyathetha kodwa ke ndicela amaxhosa banixolele ngesixoza sami ngesizendisithetha lapha na ewe manje mkhwaza lapha na ndithe inkululeko mfondeni mani kawuzapha sifuna ukuthetha nawe mfondeni mani hey kuyaba kuhle ukuba uzele ngokwakho ngoba xa ndafika apho mfondeni ngakuba mandi mani ndakulanda ngesabhokwe hey kodwa nguntula mfondeni izapha mfondeni ma
hayi Nathi ushaka nje uyazi usumkhosa uzumkhosa straight asize lapha kumanzini
I'll pick one of the lines khona la si sentabeni la simbize khona sithi Nkululeko, Nkululeko, go up that mountain and become a man. Come back and shape your future. Come back and be a man. You are the master of your own destiny. You are the master of your own destiny. You are the master of your own destiny.
I already want to be an actress. Kosi, I'm waiting to sign up. Manje ke nishtele ukuthi mhlambe ke ishow ingalophu usuku amathikithi swathola kanjani?
Go June 16 so besigena e theater and feeling the theater sasenza I final dress rehearsal. Why? Because Ilona Langa esicanga ukuthi elicity fan kakhulu being 1976 musical. 1976 ilanga elikhulu kakhulu June 16 la abantwana base South Africa fails ukuthi bakhathele ofuthi nyazwa amabhunu ukuthi baba force ngenkani ukuthi bakwazi ukuthi bafunde ngolimo ngalona lapho. So ngomhla ka 17 ngo 7 ntambama all the dignitaries, all the who's who of Durban, all the who's who of South Africa will be descended lapha e Playhouse.
Yes.
Coming to watch this beautiful show called 1976 the musical. Bese kuthi ngomhla ka 18 phinde kube kanjalo futhi. Ngomhla ka 19 uMonday isikhathi esiningi kuMonday. South Africa, I mean umhlaba wonke theoretically nje akusetshenzwa.
Oh.
Nje umhlaba wonke ayikho show oyibona anywhere in the world on Monday.
Wow.
It's an international day la isuke sithatha khona rest. Bese kuthi ngomhla ka 20 futhi aphinda bekhona ama shows.
Cela
ukusho ukuthi akhona nama shows ezikole. Seyibukile ke izikole esheshe zinyakaza eseyinto inezisibonayo izinto nelandela ipheshi le 1976. Ziyathanda ukuthi inspire nabantwana abancane.
Yes.
I don't consider myself greatness, but I'm greatness in one aspect and trying to make sure that whoever comes after me should be the best in what she can be the best at or what he can be the best at, ukuthi ang outshine so that they carry the baton and take it forward. So a Playhouse sobe sikhona kusuka mhla 17 kuze kumhla ka 20 nasekuseni futhi sizoba nama shows last lalela khona ingane because we believe ukuthi we need to plow back towards our community because
yes.
Other stars shall grace this earth after us and we believe ukuthi akhona manje we need to shape them and that is our inspiration ombonga ngiyami, that's why we do what we do.
Definitely.
And I did marketing at school but ayikaze ngisebenzele isingisebenzele kwesinye isikhathi khona la ka art because I art into esenhlizweni into engeke uzuyikhiphe.
Yes
uqeda nje lapho ngathi abantu abasha abathanda ukungena i-industry le bona benza i-drama ekoleni abeze bazobuka i-show because kuyakhulisa ukubuka ama-shows.
Yes.
Kuyafundisa futhi kakhulu sonke. Mina ngisho nje ukuthi angilitholanga ithuba lokuya ukuthola imfundo ephakeme yofundela acting. Bathi ngisifundisile, ngafundiswa uBoy Ngema, ubhuti wami uBoy Ngema wangitrainer. Ngayiphusha ke nami ngokwenza ngokubuka ama-shows because uyafunda. Uma ngihlezi ngemusha. Akuhlezi umusha, uma ubuka umuntu uyafunda. Khona umuntu ekuthela ubone ukuthi eyi ayikho le ntamo leyo acting. Sabele ngisebenza so abeze ngobuningi babo bazobuka, bafunde, bakhule, bazoba right.
Kusasa usitshela ke baba maphumula amathikithi siwathola kanjani? Awu Madlini, uze umuntu abhajethe kahle manje isikhathi sisakhona.
Amathikithi ayatholakala ekhona eminyango Playhouse R100. Ayatholakala futhi e-Comedy Ticket ko Shoprite, Pick and Pay, ayatholakala kuzo zonke lezo zindawo.
Na ku web tickets, yes.
Yes.
Sesivala ke nje abantu bangathola kanjani i-social media ngoba phela sesaxhumana kanjalo phela umuntu to keep up with everything that you do.
Okay, social media, Facebook, Sithembiso Xivu Mzungu. But nje kuyona yonke into social media, uma ke wa type XIVOOM, that's Xivu, you'll find me. Thank you.
Ba maphumulo.
Unhlakanipho Facebook, unhlakanipho maphumulo. Angimnengeke.
uyazama lapha nalapha.
Ngiyabamba lapha nalapha.
Hayi kuyazwakala. Ngithande nje ukubonga kakhulu ukuthi ningivakashele namhlanje. Kwisho hayi sobe sikhona ngempela.
Hayi kobe kuvuza phe.
Hayi.
Kobe kuvutha. I'm sure ezothi miphele show. Abantu bazobe be inspired nalabantwana ababona ukuthi asikudingo sokuvota. I'm sure lama youngsters azobona ukuthi it's imperative to vote because ukuvota kuyivoice yakho. Ukuba unhappy wakho ngeke uqedwe ukuthi awuvotanga. Koqoqa ukuthi uhambe uyovote and cast your vote so that uvotele umuntu ozokujabulisa.
Definitely.
Ukuze abayimani bangakuthathela inqomo.
Wow, what a inspirational interview. I am so inspired. Thank you so much for joining me on today's show. Siyabonga kakhulu.
It's a pleasure.
This is an MUT Radio podcast.